dhalinyarada yar yar oo la qaladi way lanaha walaalayaal wala isan ka jirtaan wal faylam ay ku nagada wal san afiya dawladda Soomaaliyeed caalamka afisiin warsadaana in la san afiyo wala guli dadkin iyo dalkin ha nagada dad oo dambi adduunka ka galay dhadhuumada uu isinay waardiitan oo isin la socotaan oo dawladnimo aan fadaan wala taraasa ma jiraan runtii dad dibadda ku kooy oo dambiyaal ha galay oo caalamka dambiile ka ah iyo dadkii oo duufsaday oo dulmiyo hay oo dhumiyo hay runtii markoo ilaana ha ku nagada.